It's the kids, baby.
I got you, got you.
Nifanya game na vutaka Atuka lishi tunalaza Hivi wona pumzi brother Ushapataka mami konja kibao Kupata moja ndona wada mandogi Ina kwaje mwana tupatani Domo kaya kai washa nani Kime nuka pande zote msue Siyo apa mpaka nchi za jirani Mana rufu aijulikani I smell money money Kama siyo mimi K-Dad Wona dhani angeweza nani Zile bang bang au boom pap Nazi murder murder anytime like hey Natamani ninge kupa kitu changu Ila kili yako aida balei Nisha kubwa mtu mzima staki Mambia beef watu toto wa indi Easy level, what you wear, see my soldier Knock, fuck, fuck, like hey.
Kuna funny story, I got it It doesn't mean to offend nobody Siku naka DM, kali taka pins Naka kanyonga, na forgot it Sasa jui kali nona cheap Au kali nadarao
Ila najua, alitwa kipata Awezi kuja kusahau hey.
Maninja waga atonge unge Mikasho mikali kibubu Ukiona mademu wana danga danga Yua na damu ya dudu hey. Middle finger yende kwa wambea Wote wano taka mini tubu hey. Bado sana mtani sikia sana Nana zidi rote mafurugu hey. Rooftop, you know what I mean Yani level zetu siko juju hey. Yani level siko juju hey. Kambali wa zuzu hey.
Tell me what you see When you look at me Tell me what you see when you look at me
Tell me what you see
Wanaona haya
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 Ukini cheki una cheki nini kiku cheki na cheki ni chuki tu Cheza chini auto chapa chupa juki choma picha na tuchezi dude Chebu kati ya kichora vako tutemputa kwa ketu mwacheki wete Muchanganya chocha kaskari kwa chai na chenda chema siki fishi bete Nite kikwetu ya kuchana chana na ndio sana sana miuwa jaza wivu Nipu kidete kufanya drama na shukli za mchana miuzi fanya usiku Simba wa yuda mefika mjini so wefara uneza niambia nini Unataka kuona kama niko chini basa maki akarudi nyuma lini Ihasu ndaitunze utadhani dini tani nunulia nyumba na Lamborghini Ila taka kuona mimi masikini Ila taka kuona mimi masikini Wanna confuse confidence na ego In my country me ni outcast Some even think that I'm evil Juzi katumia jeneza kwa show wakada iyo move ni illegal But I'm forever a rebel and all that I do it for my people Wanna on a high, tuko on fire All the glory I give it to Messiah Wanna on a high, tuko on fire Na kuna siku mimi nda retire
Tell me what you see when you look at me Tell me what you see when you look at me
Tell me what you see
Wanaona haya
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 Ha ha Yeah It's the kids without my nigga
Babies.